mukama gwensonga lwaki nina obulamu olwaleero gwensonga zaliwa muzeye emirembe na mu mawanga mangi entalo ndwa teyaluka nvuba
kyendaga okwagala kwolina gyendi kyendaga Moyo watambula nange Gwensonga Rachi selalikirira Nebwe mborabona Sigwa musubi
www.mp3ugandanmusic.com